This is the African music mix on the Voice of America.
Iriaway!
Hey!
Iriaway!
Hey!
I'm asking Mr. Risotto!
Hey!
Yeah! And I pray! I'm a kid, I'm a man, I'm a man! I'm a kid, I'm
Africa sound like? Find out on the African Music Mix on the Voice of America.
Shut up.
If you are looking for tunes, you've come to the right place. The African Music Mix on VOA.
Ha ha ha.
African Music Mix.
African Music Mix, where genius meets rhythm, on the Voice of America.
wai kuya sijini mfasi mzuri wa madila
Lakini alikufa Kongo
Amarudisha lopotea kawapa tipa mbadala na adwe mkubwa wazina
Lakini alikufa Kongo
Na jaribu kumjenge picha Mshikaji lekalala ndana futi sita Na mkumbuka mtana lipokuwa na katisha na mara kadha maskani na washikaji unge mkuta Singedhana na ngoma machoni alivyo kwa mwema Mzuri mtana shati hewaza kabla kusema Ibilisi wanjaza mwili naima alimcheze mbali Tungi vicheche mineli hakuonekana kujali Tazama maisha yake hutaleo na kosa lake Kama alifunga kufuli katikati ya nyeti zake Mkali kushauri na sale Ungea kusu mapenzi huko kipinga zina Ungesema chagwe kipindi yange chagwe nchepanda Nyumba ipendayo wange chagwe ya ibada Tepe mwekundu mpaka kwenye nguo za ndani na dhani Mimi na jali wewe ye kama alikufa kukimu yulize aliyali nini
Hakuonekana na bimzi Hakuwai kuya sinini Uwasi wa madini
Lakini alikufa kungoma
Nirudisha walopotea Haka wabatiba mbadala Adui wazina
Lakini alikufa kungoma
Mara nyingi alikumpole Mara chacha lizongea wote tulimgeuza shule Nasa zamure kama tupo klasi vile Akatuasa kusukusiana katonya kutuaminiana Mtazamu wake na mama teri daima ulifanana Hadithi maisha yake likuwa safi kama inabii Hakuna aliamini mwisho mkaji utakuwa namna hii Gawa sana kondom na kufunza kama ngaza Vijalida vya ukimwi yendo alikuwa msambaza Na mana alikuwa natoa bila zake kubakiza Ama amekufunuo mola na unyeshe miujiza Siku zinakata tumboni nini kasoro Afya yake yeleweki eti mianzisha mgogoro Lana dunda kesho mgonjwa na hatolea chagodoro Alifanya kwa siri adharani hakuna shahidi Labda alivumilia sana mwisho kwa siku kambidi Ama ilikuwa kama ajali kama lepigwa na radi Hatuwezi sema na bado tunashangaa vipi vipimo vinasoma mshikaji alikufa kwa ngoma kundu kwa njano huni mfano kwa mbo kimwe ni kwa wote wembamba na cheza sumo wazizi wema pia wamo na haudi kufata kimo ungethani kwa salama kuzili usalama yewe ungethani ukimu utogobo tamwacha mshikaji mwenyewe sivyo haufanyi utakafe wewe unafanya utakafe wenyewe hakuonekana na biti hakuwaiku ya sinini mfuasi mzuri wa madini
lakini alikufa kongoma
alorudisha olopotea kawapa tiba mbadala na adui mfugwa wazina
lakini alikufa kongoma
amshi akili yanga kanga gani ulibebe siwambi msi usie sisemi zipu mfunguwe sisemi mwache kwa wema ila ujinga usendelee kwamba kila naikufa kwa ngoma msidhani kicheche tuamini bado nwezetu msiache wagonjwa jifiche
hakuonekana na bimzi hakuwai kuya sinini uwasi wa madini
lakini naikufa kwa ngoma
nirudisha walopotea haka wabatiba mbadala adui wazina
lakini naikufa kwa ngoma
au sio Tumelewana na mini Tusiukumu Hatuna kika kwa wathirika wanatia Tuswa nyenye pae
Travel from Cape Town to Cairo, Dakar to Djibouti, and all points in between on the African Music Mix on The Voice of America.
That's your African boy. Pretty brown eyes, just when I inside them.
Africans do. Is it crazy I had a dream about you? Me and you getting freaking like we're supposed to. No more tika hamba, mama. Nana limi yunasima. Please don't feel bamba, mama. Cause I'm loba, 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 loba. Is it crazy when it's all brand new? We on the phone like super glue. If
anything I say ain't true. Please hang up. Can I come for you? Where you at? Can I come see you? Can I come for you? Where you at? Can I come see you? No, come by, mama. Come by, oh. Want us to sound different, and when you do, they don't listen. But this one give me attention, so I'm giving her my best. She did my affection.
Your body bad and you kiss me good, yeah you do. Girl, my lips gonna let it loose. Baby, hear me give you few shots.
Girl, you know your body bad, and you know that. If me say don't run or rush, don't copy that. Your pretty smile make me wanna take the time to make you smile, baby, best out. Is it crazy when it's all brand new? We on the phone like super glue. If anything I say ain't true, please hang up. Can I come for you? Where you at? Can I come see you? Can I come for you? Where you at? Can I come see you? No more to come by, mama. No more to come by, oh.
To the heartbeat of Africa, the African music mix on The Voice of America.
I'm waiting. papa,
Mukatimo,
papa,
Mukalenge,
papa,
Mukatimo,
Yesu, papa,
Mukalenge,
papa,
Mukatimo,
papa,
Mukalenge,
papa,
Mukatimo,
best mix of your favorite music and the most reliable news source, VOA Africa.
Hey, osiep na. Osiep gima bera hinya. Kendo osiep ni nyalo konyi kileo. Lakini nitiere osiepe moko moko beyo. Mana mohero neno nyungi mana kongo. To kata kech negi ot.
Bendedo, ma in kisungo rigato carido. In
kidwa konya to konya lakini pakrok komago to nono osiepe moko bende jo wuondore nono ngare nono to bende ongongo maduma piny ni to bende do makabone sungri gato karido
to you loud and clear with your favorite music. You are listening to African Music Mix on VOA.
If you want to hear the best music, you've already found the place. The African Music Mix on The Voice of America.
Yeah.
are looking for tunes, you've come to the right place. The African Music Mix on VOA.
From the Cape to Tangier and all points in between, take a musical journey on the African Music Mix.
Say, hey, God, you're holding me in my mouth again. Yeah.